burn on. Hey, hey. We are spending less good with Sammy. Akutshwa soje amapiyani ayi nomfana wami lokho engibelesele hey ayi manje ngifikile wo semkho ayi angisazodlala uzothengisa umsebenzi wami hey kahle wesibali kahle kahle sakhala ushika shika kahle hey. Kati tina zaro oma Pela mina ngiyinkunzi yakudala enkanyama yayikade iphila neyilwane zakudala phecelezi o-dinosaur njalo nja udlovu lo ukatsheni uboya benya hey bethi into ekhala ka yabapholisa abantu Anzangzota, hey, yo, Anzangzota, yaba police abantu, yo, hey, yo, aye, ya, aye, hey, yo, yo, aye, aye, yo.
Nyaba polisa abantu. Ayo.